weekend ya mahoro n'ubuzima buzira umuze murakarama.
Mwaramutse neza dususuruke Facebook yacu ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com. Twohereze numero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nzabandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, umurenge ni Mukarange, akagari ni Nyagatovu, umudugudu ni Akamayange. Ndifuza gutashya inshuti n'abavandimwe harimo bakuru banjye tuvukana bahereye mu karere ka Kayonza, umudugudu wa Kamayange, aribo Nyamugabo Emmanuel, Ndayambaje Focus, Mukandesenga Domitira, ndetse n'abandi baherereye mu karere ka Gatsibo harimo mushiki wanjye n'abashatseyo aho bitiga koni Kamazimaka Francine, ndetse nasuhuza inshuti n'abavandimwe bari mu mududu wa Kamayange harimo Samuel, Nyamugabo Eliya, Dani, ndetse n'abandi. Ndifuza gutashya abanzi bose bari mu karere ka Kayonza, abasengera kuri paruwasi ya Mukarange bose ndabashuje, bagiriye byiza. Ndimbo nifuza kubatura indimbo ya Rugamba Supiriyani y'Amasimbi n'Amakombe yita Ijoro Rirakoze. Murakoze.
Samuel, we nawe urakoze.
Yego yego.
Tumuhigo yikorani ntwaro na nyamasikika nigiriji ngoti chumaritere kuchiganzo mutano tendera mumugongo yumenesha yuri akunze tumurongo murora urega kwizinu kuzose yashizimira sarenzare kera numurego muhetu vumero muririma urumenesha juru irakunze nibarutse yabahinda ati nimwitaze ndarutse inyamaswa mumurisha ndende kurikiwe nije mwishaka kanazi kubanga ningore zanjye zumenesha juri akunze yibarutsimwa nyakanyamaswa ubanza gakwavu kikama sembeva sina saturi ya medufata maja nuchini shanga orambunji ngongongu shangu menesha juri ya kunze giva nutimari ilmanda wafozi
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Hagenimana Germain ati muraho neza. Hagenimana we yego yego turaho neza. Na urakomeye. Urasuhuza mama wawe na papa wawe David, Piana na Parade ubatuye indirimbo ya Amalon yitwa Yambi.
Juheza ngani chigari uhiga mafaranga ngombe uzi mangiza sinaranji jama shuri sinasese ya mabjei shari wanja ni hamenya honarenje ye hariko ichigari ni vajai ya mara masa najishoro na nicho aronga Naraya mazaro hirya no hino biranga mbumuye ndibazinda ngombona maramuko nabyo biranga hello mama waramuzute kunjeo amaramuko yanze Ma Ngeze kigari nsanga ibintari danje Kuba wari hatari mibereho ni kwaje Abantu ni banyamwe gendaho Kubona ugufasha nitombora Ibyino singibye wacuwe Ichigari nibajya yamara masa Najishoro nanichoro Naraya majoro hirya no hino Biranga Mbumuye nibatinda ngombo namara muko Najyo biranga
Dususuruke ni hano ku ijwi rya America saa 12 kuwa gatandatu mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu. Ohereza rwose nimero yawe ya telefone tuzagushakira umwanya maze ususurukane nabawe.
Murakoze nitwa uri mu benshi Benjamin abantu y'i Kigali mu Rwanda. Basuhuza umubyeyi bita wa Mungu Jacqueline tuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Basuhuza n'umubyeyi wanjye witwa Mukandori Delafiene na utuye mu murenge wa Nyakariro. Basuhuza na mama wacu uherereye Rwamagana witwa Patricia. Basuhuza n'umugabo witwa Thomas. Basuhuza na mama wacu uherereye Rwamagana witwa Anastasia. Basuhuza n'umumama witwa Beata uherereye muri Norvege. Basuhuza n'umutipe dukorana witwa Anakreti. Basuhuza n'umutipe twakoranye witwa Nyandwi Sharire. Abatura indirimbo ya Byumbuhore naba namwe murakoze.
Yego yego uri mu benshi we na urakoze.
Kandi muzagira umwaka mushya.
Twese rwose nkabitsamuye ndagushimiye pe.
Sawa sawa.
Ya butse nga mwemwe
mana we yabyawe nindaye igiri mana niyakurwamo umvise ngwabandi bagira beze wabo wenda zise kandi niyamenya se wabo uriya nawe
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu email radio yacu @gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashe inshuti n'abavandimwe. Dususuruke zose kandi zisangiye ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro umuziki. Dushoreje ku butumwa bwa Bizumuremyi.
Nitwa Bizumuremyi Daniel, ndi Kigali mu Rwanda, ariko kuri Facebook nkoreshaho Bizumuremyi Dani. Ndasuhuza mama uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange, murumuna wanjye witwa Kurimana Seremani. Ngasuhuza kandi murumuna wanjye nanone witwa Nsabimana Regisi uri mu karere ka Ruhango mu gasatere ka Buhanda. Ngasuhuza n'umugore witwa Emerita. Ngasuhuza muramu wanjye witwa Nambazimana Rufosi uri mu murenge wa Kabagari na mushiki wanjye Makanyangezi Rose. Ngasuhuza bashiki wanjye bari mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Ngasuhuza abo twiganye bose banze ku izina rya Gaparari. Ngasuhuza abo dukorana mu mutekano bose. Ngasuhuza kandi mushiki wanjye witwa Godebereta Mushimiyimana uri Kimironko. Ngasuhuza na sheri wanjye witwa Ayishakiye Claudine n'umusare Kanyagatare. Ndabatura indirimbo Bonani y'Impara. Murakoze cyane.
Bizumuremyi nawe urakoze cyane.
Urakoze kandi kamirindi kandi nawe mwifurije umwaka mushya muhira 2020.
Twese uzatubere uw'amata n'ubuki.
Yego yego.
Inshuti mwese uko mungana, namwe ndabashimiye cyane byimazeyo. Mugireho ikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Bonane. Murakarama.